Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitooteessa 18 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 9 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu hamba Fiqaaduu Morodaa fi qophii keenya har'aa keessatti dhimmoottan gabaasaalee adda addaa irratti xiyyeeffatanu qabna. Oduusnis jira kan dursu oduudhaaf immoo gara jaalladheetti isin dabarsa.
Atta moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun jimaataarraaf qabnu kunoo. Tigraay keessatti gaaffii gargaarsa dhala namaa barbaachisuuf kan oolu konkolaataan gargaarsa fe'an qalbiin gara Afaar keessaan sosso'aa akka jiran ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Ministeerri Dantaalaa Itoophiyaa ibsa kamisa kaleessaa galgala baase kanaan konkolaataan gargaarsa fe'an 20, konkolaataan boba'aa fe'an 3 gama Samaraatiin gara Maqaleetti qajeelaa jiran. Barreessaa dureen Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa yookaan WHO Tedros Adhaanoom roobii dheengaddaa namoonni dawaafarra dhukkuba HIV/AIDS dhabuun Tigraay keessatti ka du'aa jiran ta'uu fi sagantaa kana waliin walqabatee gaggeeffamaa tures hin jiru jedhan. Dhukkuba sombaa, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa fi kaansariin wal'aansa argataa waan hin jirreef jecha du'uu maluu jedhanii jiran. Sababa hanqina boba'aan kan ka'e jaarmiyoonni michuu sagantaa nyaata addunyaa ta'an hojii isaanii gaggeessuurraa duubatti akka deebi'anis hubachiisan. Waajirri dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa jecha Dr. Tedros kun dhugaa miti jechuun fudhatama dhabsiiseera. Dr. Tedros qajeelfamaaf akeeka jaarmeechaan ala hojjetaa jiru jechuun himatee jira. Jaarmiyaan gargaarsa fayyaa doktoroota daangaan hin uggurre yookaan Doctors Without Borders jedhamuuf hojjetaa akka turan namoonni 3 Tigraay keessatti ajjeefamuu kan ilaaleen qorannaan gaggeeffame itti gaafatamaan waraana Itoophiyaa jechuun gabaasa ba'e mootummaan Itoophiyaa deebii akka itti kennuuf jaarmeechi gaafatee jira. Gaazexaan New York Times akka maxxanseetti Mariyaa Hernandez, Tedros Gabramaariyaamii fi Yohaannis Haalafoom waxabajjii 24 bara 2021 beekaa Tigraay keessatti ajjeefamuu irratti qorannaa gaggeeffame maxxansa. Ajjeefamuu jarreen sadeeniif raayyaa ittisa biyyaa kan Itoophiyaatti gaafatamaa kan taasise yoo ta'u kunis ajajaan raayyaa ittisaa kallattiin harka keessaa qabaa jedheera. Gareen doktoroonni daangaan hin uggurre yookaan Doctors Without Borders irraa Paula Gill ibsa baasaniin haala kanaaf mootummaan Itoophiyaa deebii haa kennu jechuun gaafataniiru. Kan mootummaa kan ta'e Itiyoo Telekoom hanga tokko gara qabeenya dhuunfaatti jijjiiruuf karoora ba'ee ture yeroo biraatti darbuusaa ministeerri maallaqaa kan Itoophiyaa har'a labsee jira. Kunis dinagdee biyyatti kan to'annaa jabaa jala ture banaa gochuuf tarkaanfii guddaa fudhachuuf karoora ture duubatti deebisee jira. Mootummaan kan kana murteesse jijjiirama dhiyeenya kan argamaa jiruu fi jijjiirama dinagdee gurguddaa hatattamaan dhiyeenya kan argameen ta'uun ibsameera. Inni kunis biyya keessaa fi alarraa ta'uu ibsi ministiriin kun fuula tiwitarii isaa irratti baasee hubachiisee jira. Haala dinagdee gurguddaa fooyya'aa jiruu fi gama maallaqaan Itiyoo Telekoom fooyya'insa argisiisaa jiru kanneen keessaa harka qaban maraaf bu'aa gaarii argamsiisu keessumaa immoo kan lammiiwwan biyyattii mootummaan Itoophiyaa yeroo fudhatee ilaalu akka qabu amanaa jedheera. Magaalaa Moqdishoo naannoo Taalee jedhamuun beekamutti boombiin daandii cinaa kamisa kaleessaa dho'e lammiiwwan tarkii 3 fi shoofeera isaanii kan ta'e lammii Somaaliyaa akka hamaatti madeessu poolisoonni magaalattii ibsanii jiru. Qondaalli poolisii iddoo balaan kun dhaqqabeerraa haalli kun uumamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lammiiwwan tarkii 3 Moqdishoo keessatti dhimma dhuunfaa isaaniif kan jiran ta'uu kan ibse poolisiin qiyyaafata leellaa boombii kanaas ta'uu malu jedheera. Al-Shabaab raadiyoo ofii Andalus jedhamu irratti balaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Lammiiwwan tarkii kanneen Somaaliyaa daawwatan irratti haleellaan akka seennaa dhaqqabu inni kaleessaa kun jalqaba miti. Tarkiin Somaaliyaa deebisanii ijaaruuf yaalii ta'u keessatti humnootii nageenyaa leenjisuu fi pirojektoota ijaarsaa keessatti qooda olaanaa qabdi. Sudan kibbaa rakkoo beela hamaa argameen beenne ishee mudachuu isaa sagantaa nyaata addunyaarra maarwaa awaad ibsanii jiru. Baatilee dhufan keessa uummanni Sudan kibbaa miliyoona 8.3 tilmaamaman beela hamaan isaa mudachuuf akka jiru. Kunis yeroo midhaan facaafamuu fi galfamu dhumaa ennaa deemutti ta'uun ibsameera. Uummanni miliyoona 8 caalaan akkaan beela akka jiran ta'uu fi isaan kun yoo gargaarsa nyaataan argatan ta'e beela amma jiru dabaluuf akka jiru sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Walitti bu'iinsa balaa lolaa bishaanii fi gatii nyaataa akkaan dabaluun uummatas abdii kutachiisuun dubbatameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaan misaayilaa Raashaan har'a gaggeessite qiyyaafanni isaa Ukireen gama dhihaa lafa dirree xayyaaraa Liviivitti dhiyoo ta'uun ibsamee jira. Dirreen xayyaaraa sun kan hin rukutamne ta'uu bulchaan magaalaa Liviiv ibsanii garuu kutaa itti xayyaara suphan haleelameera jedhu. Haleellaa Liviiv cinatti gaggeeffame kanaan namoonni miidhaman meeqa akka ta'an battalumatti hin ibsamne. Iddoon kun daangaa Ukireeniif Poolaand irraa fageenya kiiloomeetira 80 ta'u irratti argama. Aarri guddaan akka duumessaatti naannoo dirree xayyaaraa irraa mul'ataa jira jedhameera. Gama kaaniin Mariupol keessatti haleellaa Raashaan roobii darbe mana agarsiisa tiyaatiraa irratti gaggeessite jala namoonni lubbuun hafan ba'uu jalqabanii jiru. Ijoollee dabalatee namoonni 100 hedduun mana agarsiisa tiyaatiraa sana keessatti baqatanii turan jedhame amanama. Haleellaa iddoo sanatti gaggeeffameerra lakkoofsi namoota lubbuun hafanii haga ammaatti hin beekamin jira. Aangoon Raashaa fi Ukireen duula waraanaa 7 booda dhukaasa dhaabinsa tolfachuuf hojjetaa akka jiran ta'uun ibsameera. Hayyoonni akka jedhanitti Raashaan duula waraanaa kan akka saganteeffattee turteetti ta'uu dhiisee yeroon isaa dheerataa waan deemeef waan gaafataa jirturraa jijjiiraa jirti. Ministiriin Dantaala Ameerikaa Antoonii Bilinkan Raashaan gama dipiloomaasii rakkoo kana furuuf fedhii akka qabdu waan agarsiisuu hin jiru jedhaniiru.
I have to say on the one hand, we commend Ukraine for being at the table despite being under bombardment every minute of the day. At the same time, I have not seen
gamtokkon Ukraine daqiqa daqiqadan halella gudda jalatu jirtu mariftaw sheen galateffanna gama biratin mo Russian dula warana gege sajirtu kara diplomasi tumrat fidu daf yali qabatamata sisten argine.
Pirezidaantiin Ukireen Volodymyr Zelenskii marii gaggeeffamurratti dhimmi ilaalcha duraa argachuu qabattiin jedhan viidiyoo kamisa darbe maxxanfame irratti ibsanii jiru.
Negotiations are ongoing. Negotiations for the sake of Ukraine. My priorities in the negotiations are absolutely clear.
Mariin gaggeeffamaa jira. Mariin kunis Ukireeniif jedhameeti. Marii kana keessatti dhimmoonni ilaalcha duraa argachuu qaban jennu ifaadha. Isaanis duula waraana xumuru wabii nageenya argachuu abbaa biyyummaa Ukireenii fi birmadummaa daangaa ishee kabachiisuudha.
Zelenskiin akka jedhanitti ammaan dura Siiriyaa fi Chechniyaa keessatti duula waraanaa gaggeeffameen Raashaan kufaatii guddaatu ishee mudate. Bara tokkummaa Soobeet sanattis duula Afgaanistaan irratti gaggeeffameenis akkasuma jedhan oduun ammaaf qabnu kanu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Hongen yero amma kesuma kibbafi kibbaba Ethiopia deddebi'e ufe ummata rakkisajira. Rakkon kuni mali rakai. Malif deddebi'e bakka murasa irratti mullata. Middan rakko kana irrat ufu egeretti akka furu afdanda amu. Ummanni mal gochu qaba. Motumman yokin warren imammata bulchinsa tolchanummo mal gochu qabu. Gafi wan kana irratti Dr. Ahmad Galchu wajjinini marita simnejir. Dr. Ahmad Galchu yero amma imma kunun sananno irratti scientistota motumma Canada TV ojjatan kessa isan tokko. Hayyu siyasa hala qilleensa hala lafafsami akkasumasi hala hawasumma qoratanuda. Rakkon hongen kun maalifi bakka murasa ta'e tridde deebi'e dhufa gafi jedhurra ka'ani deebinu kennu itti dhiyaadha.
Gafin maalif rakkoon kuni deddeebi'ee naannooma tokkotti deddeebi'ee ta'aa kan jedhu kana hanga tokko bal'isnee xiqqishoo laaluun barbaachisaa. Walumaa galatti maalidha rakkoon hongeedha. Roobni qirqachuun takkaawu yeroo isaa osoo eeggannee dhufuun takkaawu immoo yeroo isaati alatti hedduminaan dhufuun. Wanni kuni walii galatti rakkoo gurguddaa sadarkaa addunyaatti jiru kan climate change jedhamu jijjiirama qilleensa haala addunyaa kan jarraa 18ffaarraa jalqabee argamaa dhufee kan walumaa galatti dhiibban isaa mul'ataan dachiintuun OEC akka dabalaa deemu kan godheedha. Kuni walii galatti sadarkaa jijjiirama qilleensa addunyaatiin kan walitti hidhatu yeroo ta'u naannawa keenyatti as deebisnee gulaallu naannawa keenyattis jijjiiramni hongee kun yookaan rakkoon hongee kun duraan waan waggaa 20 waggaa 30 yeroo tokko deebi'ee dhufu amma deddeebi'ee waggaa 3-4 naanna'ee dhufa. Wanni kun irra caalan isaa haala qilleensa addunyaa jijjiiramuutiin kan walitti hidhatu yoo ta'u garaagarummaan garuu naannawa gammoojjii lafa gammoojjiitiif lafa baddaa jedhutti maayikroo kilaayimeet kan jennu kuni garaagarummaa qaba jechuudha. Lafti gammoojjiidha, lafa noormaalii lafa gadi bu'aadha, elevation isaa low landidha, qilleensi isaa ho'aadha, temperature isaa ol ka'aadha. Lafa baddaa kam ollaa isaa jiru wajjin wal cinaa kan yeroo laallu qilleensi isaa ho'aadha jechuudha. Qilleensi isaa ho'aa ta'uun kun haala qilleensa maayikroo kilaayimeetii jennuun naannawa sanitti bishaan roobni roobes daddafee danfee akka dachii keessa gad-dhagallakkisee deemu godha. Lagni jiru bishaan jiini dachii keessa jiru biyyee keessa jiru suni daddafee dachii keessaa goggoga jechuudha tempireechar isaa olka'aa waan ta'eef. Kanaaf haala taa'umsa lafaatiin walitti hidhatee qilleensa ofii maayikroo kilaayimeetii naannawa sanitti uuma jechuudha. Kanarraa kan ka'e naannoo inni gammoojjiidha. Gammoojjii jennu kun lafti isaa taa'umsi lafa hedduu gadi bu'aa waan ta'eef qilleensi isaa naannawa sanitti hedduu ho'aa waan ta'eef ho'i kun yeroo hongeen jiru yeroo roobni hir'atu daran naannawa duraanuu lattichi ho'aa ta'e kan duraanuu lafti gadi bu'aa ta'e qilleensi isaa ho'aa ta'e kanatti moor irra hammaatee mul'ata jechuudha. Lafa baddaa, lafa olka'aa, lafa qilleensa ho'aa ta'uun kun haala qilleensa maayikroo kilaayimeetii jennuun naannawa sanitti bishaan roobni roobes daddafee danfee akka dachii keessa gad-dhagallakkisee deemu godha. Lagni jiru bishaan jiini dachii keessa jiru biyyee keessa jiru suni daddafee dachii keessaa goggooga jechuudha tempireechar isaa olka'aa waan ta'eef. Kanaaf haala taa'umsa lafaatiin walitti hidhatee qilleensa ofii maayikroo kilaayimeetii naannoo sanitti uuma jechuudha. Kanarraa kan ka'e naannoo inni gammoojjiidha. Gammoojjii jennu kun lafti isaa taa'umsi lafa hedduu gadi bu'aa waan ta'eef qilleensi isaa naannoo sanitti hedduu ho'aa waan ta'eef ho'i kun yeroo hongeen jiru yeroo roobni hir'atu daran naannawa duraanuu lattichi ho'aa ta'e kan duraanuu lafti gadi bu'aa ta'e qilleensi isaa ho'aa ta'e kanatti bara kana irratti dullee gargaarree uummata kana rakkoo kan bira dabarsinee yeroo tokkotti nurra dhaabbatu miti. Jijjiiramni qilleensaa kan ta'aa jiru kun jijjiirama dhaabbataa waan ta'eef rakkoon yeroo dhufte qofa rakkoo sanirraa uummata baraaruu fi lubbuu uummataa baraaruudhaaf lubbuu beeyladaa isaanii baraaruudhaaf fiiguu qofa osoo hin ta'in maal goona akkamitti yoo haala jireenya keenyaa jijjiirre rakkoo kana fuulduraaf akka inni sadarkaa lubbuu namaa galaafatu, sadarkaa lubbuu beeyladaa galaafatu, sadarkaa uummanni keenya akka buqqa'u godhu osoo inni hin geenye akkamitti hambisuu dandeenya waan jedhu gara uummataatirraa waan eegamu tokko jijjiirama ilaalchaati. Uummanni keenya duraan nama tokkotu loon 200-300 fa'aa qabata. yero dachin jiru bakke de cisa jiru yero laddachin badachu dandesu yechula amma halisun jiru dafturan horiti de cisa turan amma qonnaada takkanam de rukubate jira akadur saniti hori heddu horatani beilada heddu horatani bifasalini nanno saniti jiraachun akain dandamne umani kenyo bachu kaba torta bira kani hori dibbashan yoka dibbalama yoka dibbasade ofurra hori murtaate qofa horatani hori sanaka garit kununsani akagarit yoro hongen yoro min dabames hori sanyaachi sani kununsani rakko karbira dabarsu hala dandaniti hori lakko samata hori lakawra hori gababa lakko sa gababa te ka akagarit kununsu dandan gamasit ilaachi sani akajijiramu barmo ndikenna mukaba jadi tiada tak tosan tu kesa hal di dalam sini juru hal hara kesa tak harati jiran jisani wajesu adapt guru berbaca dia cura.
Kopi sporti segala Amerika segan tafan orang. Terbanyaknya buaya utara esensial. Odi one sporti ara, odi fenno, sena dorgom newfi, dorgom totam, gasik jadi. Namun sen sporti walin umataban esensial. Mutaka galgalah mutaka sunda gatina. Sportin nagenyi, nagenyi tuamara.
Ordofto takenya Dr. Ahmadin Ngalate fanna hayu siyasa nyawani jere na tafakata hayu science jere na tifredda difamanga fadda kopin lamafan guyak utata isenye iata hindagatina kopin kenya itanu kopi turbani labatada kopi situ labata tegistigame wan har avjete kabate egatajurti harka fudda
entertainment abanne clipi wa musica oromo kinde sufid yesu ogota lamandar man kana kesa hojiwan kara youtube da watto tibran gahun bekamti gudar gater la kosi ne mota clipi wan fula youtube visioni ratilalan da watani millionan dwator bandar birra mot abanne bashatu tol mariam multi media biro adaf tourism oromia wajin tawdan an qoppe sesirna badasa hojiwan arti oda award marsa shana farati Studio filzama tawudan muatir Vision Entertainment. Hundesa abaticha birra gammadi kesuma qupila batarrati dura birran badasa yenya kana artistoni ogesoni sa wajin hujjetani fi studio nisa mohe nutim.
Wontota vision rajiran kesa toko sirba darbe lalla jedu best single kajedu yaw sirbiche sani video sa direct kaboria manchi sada yaw ka produce wori mo Vision Entertainment ira. Serba darbela lah ni andalam tinggi fakih, akak kampanye di semua region, lama famo best clip of the year, segi serba jadamu, wonto tak clip ini sangat sekti, hirmatan Honda production rajal kabe material rajal kabe, wang clip ini super bagus Honda kah hujat de region studio deh cara, material ini tu orang bermain studio ni hujat ame everything, so best clip of the year serba lecho segi ini le. Visioni fi lento akasumas team walin njifanira kasadafa mo best video studio like studio bareda video oromo bareda video quality kabu hojja se jedame sanin badasa gudda arganne akuma be kam baraka na kesa sirbo te hetu quality ekatakana as studio mo visioni fi omishkam gechadaso
Vision Entertainment ti hundesu keetin durega waganni ittin hawasni sibay kunjira barakuma lama fi kudashan kudaja nanu sankesa yero oromia kesa murmich man turetti kara mediatin manai darre turte yero tokko achi garabiye masri dakte achuman gara United States fuke tianimbeku ga hoji ugasu jettu yero lalan gara siyasa gara ugansuma siyasa si demina wanjedu namoni adan turan
Ya, kalau di mana itu tu ni, ayat apa reda kat sini? Arti nilai parti kapso kesatu ko, Ato garu arimwa ka wan senji jiru kana gore kesa to kara politika tin talu tae murmi wai siyasa hasoreti umani gena na mai du kaba garu arti retti bakadu wato na mulate jara yo namni undinu focusi isa politika ko berte akawa za ditile ti bugi sawan dabdu bi namoni kana retti lo jetara wan jiru bi ana bimo arti kesa to kapso ko valle tae hawasa to ko dammo su kesati wanti arti all powerfuli tae wanati mulle nevi me kana batti le oso jenne lalle bakke bana fure tara artisti romo nama ivanti ko pesu ni jiru studio on kabani video production ni jiru video jetani da kani company gara nufi aje dani mallako fi tinu jeta kada ta turani so kana kana yola allu wan kana ka murte su na jirki sije kabralle ani yero jima university fure le article bi kesa fure worra kayo san gadi yo san ke tawo lin article bi kesa fure gada amda fawlin even ama orum sis sir badar belalla fi wolo manama barre solin university jima ke solin ture da sanille an dihenya arti qabba e kima wan ture fi garanati akatu funa dil kam sis eta
vision entertainment hoji kulkulina qabu de su dan jalatamumma gudda horatus jeda birran gamadina gde singaru amalle kelin artistoni ogesoni hedduna kasmas campaignin qindesu hoji wan kanara argatu dadda bisani tin wan walinginne je
arti oromo abban kamu clipi agama visionin hojjetame to bata ma jata ma wali dabban to kici ka sponsor gode be hunjuru yacca wana baye na magati clipi ngaru yoro wari bira yoro hojjetame intro retail maratti company apuri shani ol video sani re hirmati sponsor godu argina hagama artisti nubra sir hojjete tin bai tibasi da bisai cira turfi argatin ju isan ille kuma da batu maki inda kana wali kuma jiru wali finne wan barinda ummata biran gauratti hirmana gudda ga godame kabramo online kana ratti sirbi ba ilallama ata garo percentage di bakesa turbata ma or jata ma wal audience ke na Ethiopia da Ethiopia mo arti in jiru so YouTube mo namo ne heddun ka wata malira ka fala ka jiru be sisa arti ratti percentage tama prate percentage tama sika fala so wana chira gadi tura percentage soddo ma over YouTube ka generalist bol to ko san kabramu artistin brale worre adunya online in eddo marketing yiti male artistin sila karani tini ti fayedamu kara eddo worre company gara gara kaman collaborate kudani so woli mojjatani yolle kuni le fayedaman nulle buji ba ya kafi barbani hojjatu fi buar gane cha
Mari mundessa Vision Entertainment birra gamadi wajin godan tumuramne bixa ko boda dewi Hordofto ta Kenya why ummata America Sena sani Jiruf jirenya sani Ada fududa sani yokan why namni won ala America ke sirasani Mirka ina fududa sani dagawu dawwachu kaitu Kini ya torban torban itu kata Yesus orgfa. Kerabatan Filipi One Music A Vision Entertainment kara media hawasuma YouTube ini Yesus akka serba umhoti rekardi bayi capser. Fakenya fji aku atau kudura angga iva meservi artis andalem gosa terbela lajeru amma mati ho miliona segal tukasa de lalamer. Bullo hokanist sadi obsa klipin artist yosan getaun yero miliona sadi tukasadi. Halmo alfakatun klipi filatama barakanata udan oda award shanafarati ambada afame. Sirvi artist lench ogamichu jia jahakesati yero miliona sadi tukashan lalamir. Vision Entertainment artistota hedduvira gafi wajinu jennajiru. Diha chafi jirachu alifsu hundesa labaticha. Humna amma dabas chika mungaru hunda yero tokkotto jechuda rakkini jiraachu dubbata
yori kaze lama sirbi audio ibasari onto nagara jira aka company ke na ri jecha numo dabata kana yero hujjuno like video to bada ma sponsor ana lo tenemu ufi ubden de mecha ijole mbaina ma nama heddu kana hujjetu fi structure ina kana tini baka gagara gara ijara mi kun superbajis do amma akuma nama dum fari wonti kun nudda ga me kesa te ne wajata ra gama kami nu gargaji to kolle ha gamma wani godam ne fi jolle kana mara kesu me sun dan ne even studio ma bakka to jetu yuma na renti bote sagale ti kesa sinjeda location ni mati sekarang comfort tadi ujat tu tokong kamu. Garu vision entertainment tu nun day sini malay. Waktu kau ni mesti dah kahwa sahwa antai bi. Wajib rakina ratile wajib jadi sah. Lama aku masih jadi vision. Karor kau ni vision TV, vision movies, vision lounge. Event ini konserti buku budak kau pesu karora kamna. Kalau untuk sekarang mara kau rumi mo, Irman nanti bukan nang awas agam hundan jemu. Baik murti sawan tadi, ijole mo channel ini gara-gara ready mani sebab balera kat izin. No one taban di sungguh rumi ingonat, because sani izan ijole lebrun le agam awan bilatani bi. Ya orang warga cura buf information ada buf, iu orang warga cura ni mo. Adri office ini kena linggo tawari buka jira, infine asal fira, Shankar Fundura studio kena boleh nikahin jira. Odefano kena mo website kena rasanya agak tu dan dah kadang tu agak tu dan dah.
Hundesan abah Vision Entertainment beragam madin akan sistai mula tak abna ofin dalam disinujat.
Garu rapu kata no as a company upati jolle metu office tu you wari upati ada thola kasi kena jor berin si bukuran. Biyalari garu artisti toka kena upati tu upatu dollar millionan kena tap. Agamak kau untuk sumpawi kau buang bekan ibu jajar. So kanarati karabuati ni buang gudani buang umat orang mata orang kawat cisu jitu fi buang kualiti jitu rakan darbe gam artis itu nilai gam dapat agenati ni successing gudani itu amosun hindu pak imayro tuan teh nuti umat orang gali batoko ijaran structure ini kabolin compete berara akhirnya le hawas ni kena kesatu di ma arti kan arti jitu generation ini tika jitu dalam tayu karati tin shape go to kara arti male kara brand jibe cha silakan hayyon ni fi abutin kabenya namo ni cicima dan gamo undan dubar tali tin hawas ni ju garamak demu kabu asirati irrahin madani wali no cecu kabani wanti ku dubar ranjo vision entertainment ni namala maturan goda anab gamme acirani mo jole production o jettu jole production ka fu o jettu mo in ka fanta design survival ni daily asirata fi qami wan kanar hirmate wan kanar bi garar wan jirne fi buat anak gemar injuru cara kanuman TV.
Sekian beratan arah kanuman tu meramera. Turban mata drebra kopi berasi untuk Davina. Ani tu sudah mil.
Dawato tahu dah gigit foto tak enya segala Amerika segan tafan romo gelgal ke sah salam awal kajil kerana sah sediti teso ke enya satelit itu saat karena magari ratun warga curan desu VOA Ethiopia channel yokan NSS itu saat virtual channel 57 degrees istirahat lakop sedia ke sistem virtual channel mo dawato tahu dah gigit foto Ethiopia ertraf jebutitif kumajaf belamaf sodoma kasomaliatif kumajaf belamaf sodomitok. Kekeniatif kumajaf ibalama sodominam ordoftota VOA 24 yukam VOA digdeme afurif kumajaf ibalama sodomisadi akasmas dawatota VOA TV yukam TVMC duwajaf kumajaf ibalama digdemisagal. Kanamales marsariti kenya VOA afanoromov fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, Youtube irratun warga chudandesu. VOA
aye hordofto ta kenya sagalena amerika sagantan afan oromo kopi arraf qabu asuma ratirawata kopi kenya ratti yada qabdane voa afanoromo.com jedatinu erga kara facebooki twitter afi instagrami ni se yada qabdane yonu ergitani nukakaba gulalan kopi kenya namodandi kopi kana kara media hawasati ni kanisbi fi dabarsajitu tegisti gammeti producerin kenya mo onnibusu tamreti gulalan video latera amanteti kopi kenya kara teknikati ni studio shantami sadafarra warreni simi dabarsajiran wajinin an bafka kesume sonkesan bafka dumrodati wajinin turu kesani fi isingalati fanna amma kopi kenya utadati walitti debnutti guyabo konna gari sinyi fatau tasawar argina amma sitibakka jirtanu tifayyata nagati